nabo musore ubukaka zikoye zari wowe wanchungure nubwo nabo umukobwa wigishongore zikoye zari wowe mbikesha narakumenye So.